gamba talinja bulira kakano mukama jangweno nkwetaga obukaka bweseno bujirore bugwawo bwana bukala okuchino muto abane bwembutere kantya era munange bugwawo
Tata,
Mukama,
Tata.